Wetin I do today? Wap is na chow and create. Wetin I do today? Wap is na celebrate. Wetin I do today? Wap is na chow and create. Wetin I do today? Wap is na celebrate. Kwanza Bwana sifiwe. Hallelujah. Tulowona mwaka happy new year. Kula bombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula. Tui jui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Yani holiday.
Holiday. Sijui mwaka gani mtajenga choki banda. Mwisho nije kufa bora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila
na uo umejipanga. Kuna karamikia na kuna balia na kulavule mwamba.
Oyani.
Pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza Bwana sifiwe. Hallelujah. Tuloona mwaka happy new year. Kula bombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula. Tui jui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Yani holiday.
Holiday. Zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie niye zombie, uyu mwana nabala. Kazombie ka nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
uyu zombie.
Zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Comic Slicer.